iyadoo dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey kulanno albaabada u xidhan yihiin warbaahintuna dabadda ka joogtay ay uga socdeen xarunta golaha guurtida ee somaliland sirgudoonka labada gole ee wakiilada iyo guurtida ayaa markii ugu horreysay labada guddoomiye ee labada gole ee guurtida iyo wakiilada taleebaan maxamuud aadan iyo yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon waxa ay si kooban ula hadleen warbaahinta kadib markii maanta ay ka soo baxeen shir albaabada u xidhnaa uga socday guddoomiyaha golaha guurtida xafiiskiisa guddoomiyaha golaha wakiilada yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon ayaa si kooban u tilmaamay inay dhammaysteen kala duwanaanshahoodii ama khilaafkoodii labada gol ahaan.
Waxaa halkan taagan saad u aragtaan aniyo guddoomiyihii golaha guurtiga ama odaygii baarlamaanka. Halkan waxaa kaloo nala jooga xildhibaanadii xildhibaano kasoo shaqeeyey oo kasoo wada hadlay sidii loo dhammaystiri lahaa waxyaalihii xoogahayadii laysku maandhaafsanaa ee beryahanba golayaasha dhex yeelay. Waxaan kaloo salaamayaa jamhuuriyadda somaliland dadweynaheeda oo beryahanba laga yaaba inay dhegta u taagayeen waxa naga soo bixi doona. Waxaanu idiin sheegaynaa in golayaashu si wanaagsan u shaqeeyeen, arrimaha iska afgarteen, isafgarad laga gaadhay, hawshuna ay dhan tahay.
Intaa kadibna guddoomiyaha golaha guurta ee somaliland ayaa isaguna tilmaamay in kala duwanaanshaha labada golaha wali u dhexeeyey ay dhammaysteen.
Arrimahaasuna sidaa odayguba yidhi isafgarad iyo wanaag bay noogu dhammaan. Ilaahay waxaan ku ducaynayna ilaahay inuu sida roon ina waafajiyo mar walba inuu ina hago tanaheedna inagu hago isagoo inoo dulqaadanaya walba ina abuuray tanaheedana in inagu hago. Marka ilaahay dalka iyo dadkaba haynoo dhibceeyo, haynoo barakeeyo, hawlaheedana aynu iyo sacbweyna aynu sidaad iyo sabida iyo isagfarashada inaynu hawlaheedna qaran ahaanba ku qabsano.
Khilaafka ay hadda ka heshiiyeen guddoonka labada aqal ee guurtida iyo wakiilada ayaa ka dambeeyey ama ka dhashay xeerarkii doorashooyinka somaliland ee dhowaan loo gudbiyey madaxweynaha somaliland, kaas oo golaha guurtida guddoomiyahooduna uu warqad madaxtooyada u qoray uu ku sheegayo in xeerkaasi aanu dhammaysanin jaranjarooyinkii sharci dejinta, sidaa darteedna loo soo celiyo, iyadoo madaxweynaha somalilandna uu ku celiyey golaha guurtida, taasoo shir guddoonka golaha wakiiladuna ay ku tilmaameen sharci darro. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.